Yay!
Now, Crazy D, produce a new one, yay! Crazy D, produce a new one, yay! Na 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 na.
Haki ya Mungu, haki ya Mungu, baby na kupenda. Haki ya Mungu, haki ya Mungu, baby na kupenda. I, you know, so baby na kupenda. I, oh you know, so baby na kupenda.
Usiniache nisikonde baby, oh baby girl.
Usiniache nisikonde
baby, oh baby girl.
Ukeniache nitakonda
baby.
Twende dodo my baby,
tutafika.
Ukitaka kunipa maswali baby,
unitajibu.
Ukitaka twende Abuja baby,
tutafika.
Ukitaka twende Nairobi baby, tutafika. Najusa newborn hata kuimbia.
Haki ya Mungu, haki ya Mungu baby na kupenda. Haki ya Mungu, haki ya Mungu baby na kupenda. I, you know, so baby na kupenda. I, oh you know, so baby na kupenda. I.
You taste like a coconut. Tuishi pamoja, oh pamoja. Pamoja, umoja wetu ni mapenzi. We compliment each other. The money, baby, I see you and the melody.
Haki ya Mungu, haki ya Mungu, baby, na kupenda. Haki ya Mungu, haki ya Mungu, baby, na kupenda. You know, so baby, na kupenda. Oh, you know, so baby, na kupenda.
Je m'appelle Crazy, produce a newborn, cause the second fighter.